katebe obunafune mukowola nawulire ddoboozi ery'omwoyo gwange lwakyo nanjuna nanziriza obulamu nampa n'obukuumi nava manjuna nanziriza obulamu nampa essanyu Yesu ajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
musalaba wajjayo ebigere byange yabayo
tosiimisaako razi
taata wajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
yekwe wajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
tambe mugwe jigirenga mugwe gulirenga mugwe balebi balebi kusanyusa tambe mugwe jigirenga mugwe gulirenga mugwe balebi balebi kusanyusa wajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
Yesu wajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
taata wajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
yekwe wajjayo ebigere byange
tosiimisaako razi
season.